waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dalkan Australia, farmashiyaasha waxaa lagu gadaa daawooyinka dhakhtarku ku qoro. Waxay dadka siiyaan talooyin caafimaad, waxay bulshada baraan sida ammaanka ee daawooyinka loo isticmaalo iyo sida looga hortago cudurrada. Haddii aad xanuunsato oo dhakhtarka daawo uu kuu qoro, tallaabada xigta waa inaad farmashiyaha xaafadaada tagto oo daawada ka soo qaadato. qaybtan ka mid a barnaamijyadii Australia Explained waxaanu ku eegaynaa nidaamka farmashiyaasha Australia sida ay u shaqeeyaan, si aad u ogaato waxa laga fili karo markaad farmashiyo booqato. farmashiyaashu waxay ka mid yihiin xirfadleyda caafimaad ee mar walba dadku ay tegi karaan ama heli karaan iyagoo bixiya adeegyo kala duwan. farmashiyaasha waxaa yaal daawooyin iyo alaabo caafimaad oo kala duwan. farmashiyaasha dadweynaha oo loo yaqaan chemists waxay adeegyo siiyaan dadka xaafadahaasi degan, halka farmashiyaasha isbitaaladu u adeegaan bukaanka isbitaalka. dalkan Australia, daawooyin inta badan loo isticmaalo ama ha noqoto xanuun lama filaana oo qofka ku soo booday ama xanuun waqti badan hayay, waxaad u baahan tahay in dhakhtarku kuu qoro daawo. warqaddaas dhakhtarku kuu qorayo prescription la yiraahdo ayaa daawo farmashiga uga gadanaysaa. Lena Mansour waa farmashiiste reer Melbourne oo hore uga soo shaqeysay dalka Masar, haddana Australia ka shaqeysa. waxay sheegtay inay indhaheeda ku aragtay sida ay u kala duwan yihiin sida farmashiyaashu uga shaqeeyaan Australia iyo dalalka dibadda sida Masar.
khibrad
gaar ayaan u leeyahay ama u helay inaan ka shaqeeyo laba dal oo kala duwan. dadka ka yimaada dalalka kale si kale ayay u fahamsan yihiin sida nidaamku u shaqeeyo. tusaale ahaan, dadka qaar ma fahamsana in warqadda dhakhtarku kuu qoray si aad daawo ugu gadato ay mararka qaarkood dhacdo oo waqti go'aan uun la isticmaali karo. waxaa dhici karta in prescriptionkaas uu dhaco 6 bilood kadib ama 1 sano ama 12 bilood. xaaladda kale oo dhacda waa in qofka bukaanka uu weydiisto daawo uu hore u qoray dhakhtar dalka dibaddiisa ah.
Others would come into the pharmacy without a prescription.
dadka qaar baa farmashiiga taga iyagoo aan warqad dhakhtar haysan, iyagoo matalan weydiista farmashiiga daawooyinka dhiigkarka loo isticmaalo. waxaa dhici karta in dhakhtar dal kale uu hore ugu qoray daawadaasi. kaysaska noocaas oo kale ah waxaanu u sharaxnaa ama u sheegnaa qofka in daawada aan la siin karin haddii qofku uusan wadan warqad dhakhtar Australia gudaheeda uu qoray. dalkan Australiana, dhakhtar diiwaan gashan oo keliya ayaa daawo ama prescription qofka u qori karaa. Tom Andrew wuxuu leeyahay Captain Sterling Pharmacy oo ku yaala xaafad ku taala magaalada Perth. wuxuu sharaxayaa sida nidaamku u shaqeeyo.
Once a patient has a prescription, they must present that prescription to the pharmacy. Some prescriptions will be handwritten from a doctor.
marka qofka bukaanka uu helo qoraalka dhakhtarka ama prescriptionka, warqaddaas ayay la tagaan farmashiiga. warqadahaas qaarkood waa kuwa dhakhtarku gacanta ku qoray, qaarna kombyuutar ayaa lagu qoraa, qaarna waaba kuwa online oo la yiraahdo e-script, waana mid dhakhtarku qofka mobaylka ugu diri karo ama SMS ahaan ama email ahaan. farmashiiga ayaa kadib diyaariya daawada iyagoo xaqiijinaya inay daawada saxda siiyaan bukaan walba. daawooyinka intooda badan waxaa bukaanka la siiyaa 5 ilaa 30 daqiiqo gudahood. haddii qofku markii ugu horreysay ay tahay daawo cusub oo loo qoray, waxaa dhici karta inay xoogaa waqti dheer ka qaadato, halka dadka hore u gadan jiray ay si degdega u helaan daawadii ay rabeen. daawooyinka waxay kala leeyihiin jadwallo kala duwan, iyadoo hadba ku xiran sida daawadaasi ammaan ay ugu tahay qofka bannaanka qofka bukaanka ah. Yong Wi waa farmashiiste degan magaalada Beth, waxayna sharaxaysaa jadwalladaasi waxa loola jeedo ama qaababkaas kala duwan daawooyinka loola dhaqmo.
Unscheduled medications are available outside of pharmacies in locations such as supermarkets, convenience stores.
Daawooyinka aan jadwalka ku jirin waa kuwo laga heli karo meelo ka baxsan farmashiiga sida dukaamada cuntada laga gato, petrol stationada, iyo dukaamada yaryar ee xaafada ku yaala. Laakiin daawooyinka farmashiiga laga helo oo loo yaqaan jadwalka labaad waxaa laga helaa oo keliya farmashiiga, laakiin laftigoodu uma baahna warqad dhakhtar ama prescription. Kadibna waxaa jira kuwa la yiraahdo jadwalka saddexaad iyo jadwalka afraad.
Pharmacists only medicines schedule 3 do not require prescription but are only available.
Waa daawooyin farmashiiga oo keliya laga helo. Daawooyinka jadwalka saddexaad uma baahna warqad dhakhtar ama prescription, laakiin waxaad heli kartaa oo keliya marka farmashiistuhu kugula taliyo kuna ogolaado inaad gadan karto, sababtoo ah waxaa dhici karta in daawadaasi bukaanka dhib uga iman karo ama qofku si khaldan u isticmaali karo. Daawooyinka jadwalka afraad waxay u baahan yihiin warqad dhakhtar ama prescription. Australia waxay leedahay nidaam la yiraahdo Pharmaceutical Benefit Scheme oo PBS loo soo gaabiyo. Waana nidaam lagu kabo daawooyinka si dadku u helaan daawooyin jaban. Si aad daawo jaban u hesho, waa inaad tahay qof degan dalkan Australia oo haysta Medicare card. Australia waxay sidoo kale leedahay heshiisyo isdhaafsi caafimaad oo dalal kale ay la leedahay. Taas macnaheedu waa in haddii aadan lahayn Medicare card ay dhici karto inaad daawada ku gadato qiimo jaban oo dowladdu kabto. Hase yeeshee daawooyinka oo dhan nidaamka PBS-tu ma uu kabo. Yong Wee ayaa sharaxaysa adeegyada kale ee caafimaad ee farmashiyaashu bixiyaan.
Pharmacists are often the primary contact for patients in the community.
Farmashiyaashu inta badan waa meesha ugu horreysa ee bukaanku ay la xiriiraan, waxayna ka caawin karaan inay ka daaweeyaan waxyaalaha qaarkood sida hargabka, madax xanuunka, xanuunada maqaarka iyo kuwo kale. Farmashiyaashu waxay sidoo kale ka baaraan bukaanka waxyaalaha qaar sida sokorta, dhiigkarka iyo dhiigyarida. Gobollada qaar, farmashiyaasha waxaa loo ogol yahay inay qofka tallaalaan. Haddii aad qabto xanuunada aan bixin sida dhiigkar, dhakhtarkaagu wuxuu kuu qori karaa qoraal aad marar badan farmashiiga uga gadan karto daawo adoo aan u baahan inaad ku noqoto dhakhtarkii mar kale.
A prescription may have repeats specified and this allows the patient to purchase more medication.
Warqadda dhakhtarka ama prescription-ka waxaa dhici karta inay ku qoran tahay inaad ku ceshan karto dhowr jeer oo daawo aad ku gadan karto qoraalkaasi adoo aan u baahan inaad dhakhtarkii mar kale ku noqoto.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.